wallahi wato hega ganda hun kun hega amma
kya wanga Allah dogal handen ya ko demun nanda gandemu deni saro be kaldi poti soka bendo pamri hakune mabbe wala fu sadarma fodu fodu fu gan ba jomu yari urta uginagila sogi didi hegari na hebirtenge amma joni sai be gi'a neddo wadda ko urdun sembe surbaajo on he suka gorko on kalda pota de yi'e suka gorko on wadduwa ko urujinaaji herme dewgal demmun habbaare bangunnon ni are ko sotte ni woni bangudo kesal on so dane disare bangan on do so dane suddare bangabe telete ombe tati daage didi domun be jotto faabe gada jeddire den ko bangado on hota wuro mabbe gada mun o siryante wobbe no jara compliquita saaje tappu nano wonande hore mun do no watta fa compliqui sappo didi demun deni bangado no bangi mo watta gada bangado on jemma on bakke he beruwa he ne banka gadan daga buwo gohin kode den ko tumbule jeddi gatte gada makko tumbude fu e bedumun e siyo gorko on ittane tumbude deni baade mawna non kambe do ittane tumbude worri demun nonno
nga kamba fa nga no igati watidi
demun nyaloma bangirtena sayni jemma
to mo kadde hawloy banda
jemma ni bangete gada hirani bango bende gari e jada e bangado deni no kuden wadda kai he ko ni hete
ara ni anzura kwara
don der karji bango don gatta bangado on ko wite lelle dun na noy gatto
wallahi watidi asinde lelle
gatto lalle kai wala nyande bangado on bangete ni o habante alhinna makko o bangi o wada badde jeddi imo hippi hana jonde bangama alkamisa sai alkamisa wartoy don ko jonka o wurtu fadde o wurtoto o wajjan non cios
fadde makere
de bangal ngal no wodi battane lobbe dana
ngam ko bande ko kon dama
idum wodi sakitande walla gam bangado deni waddama der baade e siyo on esiraabe e jeekiraabe o hadimo fu kan o hadata hore makko ko o hollaado kan o watta deni giida a do tanta ko be to fu a hotan wuro modon demmun nonno hana hande non ko bangado ko yidi kan watta wuro goriyo demmun deni bangal no yidi wadede inna bangado no wada cobbele mun to pullo nano nande hore mon fu no waddan kosam wuro inna bangado inda bangado on do wada ni eje heli o jawle no gada jawle waranja goddo bawde yara wuro bangudo kesal on
ngoro sey kadan ni zo banda.